Yo, yo, that's it. 1, 2, 1, 2, check. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, that's it. Yo, I go by the name DJ Passam is here, man. And today I wanna talk in this video, man. I've never talked in a video, you know. So right about now, yeah, I wanna introduce to you some urban tune, man. Some urban tune music from Kenya, right away from Kenya. You know what I'm talking about? Yeah? So, if you don't love music from Kenya, this is not your place, man. Because I'm going to play straight out music out of Kenya, you know. Yeah. Okay, let's go. Make sure you subscribe. Make sure you comment down below. And tell me how you feel about this mix, you know. Okay, let's go.
Yo, 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 is it bad or light or fuck? Kikata walei wekatika Kuna daikaila na dema na katika Kuna form flani walei suzipitwa Umsupa flani ya napenda kukatika Nikona kapen pale gramo na lisa Yela nikateni mabomu na mashisha Chekia na perform alikrim alifisa Utadhani wedding cake baby girl she a diva Malawenzi meshika Fine melanin kama indika menishika Straight to Ibiza Granddaddy papo cash money ama visa Kukwela Johnny Peng ninapenda Mona Lisa Zangu zime dojo walai zimeshika Game niko fiti magalo zikisa Chini downtown Every dakika napenda kukatika Anapenda kukatika Every dakika napenda kukatika Na kukata kostalika Every dakika napenda kukatika Anapenda kukatika Every dakika napenda kukatika Na kukata Costa Rica
Every dakika na pina kukatika Mali mina choma zimetoka Costa Rica Manzi akikao mina mpaka paprika Yeni diva wale ananimaliza Hasta la vista, misina visa Zangu zimeshika utadhani kuibiza Manzi akichita najua kusafisha Kalongo longo mchizwa kuigiza Miupenda napenda niko jaba sezitema Sezitema Iyo denda kwa dera Buda mini taka tena na tena Niki rap, anadhani skile bang Manzi amekuja, anataka mbega bang Pale kitanipi, anapenda tuwa bang Anajen, anataka tuku train
Kukwela Johnny Peng, ninapenda Mona Lisa Zangu zime dojo, walai zimeshika Game niko fiti, magalu zikipa Chini downtown, every dakika, anapenda kukatika Anapenda kukatika Every dakika napenda kukatika Na kukata kostalika Every dakika napenda kukatika Anapenda kukatika Every dakika napenda kukatika Na kukata kostalika
Kashidansa kudonje nudansema Dansa kishika unazungusha Right to the left unazungushia Ini dance ya ma
Passami, DJ Passami
Dansa kudonjo ni dance ya majuu Dansa kishika unazungusha mguu Right to the left unazungushia juu Ini dance ya majuu, ini dance ya majuu Ati dansa kudonjo ni dance ya majuu Dansa kishika unazungusha mguu Right to the left unazungushia juu Ini dance ya majuu, ini dance ya majuu Nilimita hey kuja straight kilimani Super libambika nikisema ye ni mali Na hang na majika ni form tu na kill Ini doba safina ni genge Imeti, babingine real kishika mic mimzi Kolabo siyo free, tukipop wana breeze Wanakwanga wameti, wakijita wasani Wanakwanga wameti, wakijita wasani Na manzi ako daily insta, snapchat Tali kama kaitisha Juu kuna time nili date in sisters Wanafanana lakini misi daiti Flow kiwa mavitu ningumu kuotofotisha Wote wa Somali, Halima na Hadija Unapimanisho, kitumio mapicha But kitu real, sure se kuchanganyisha Na figi ya Shakilo, atidansa dance ya kupisha ni dance ya maju dance ikishika unazungusha mguu right to the left kono zungushia juu ini dance ya maju ini dance ya maju ati dance ya kudonjo ni dance ya maju dance ikishika unazungusha mguu right to the left kono zungushia juu
ini dance ya maju ini dance ya maju nasaka formula nisonge wapi nende wapi ndo ni get mula choki na njeri masiwa mbona nitafuta na vile shere tulipiga jane kalipuka akiwa lai nilijipata nga stenje na kwenye mfuko ni nachwani nyuma mbele na kila saa ati safari si tuende staki kumari minta jimada na madenge kwanza kidogo ni na fever ni chilke jani ni kijimada na FIFA weskuma mimi minta cheza na mafiga kaime kuna isongeza volume kwenye speaker magi magi na niko bukla na cheki tumabunda anda na niko maganji makladi ni za ulaya mini kuredi ni wapi tunakutana tukazi toke na machaji zikituba amba
ati dansa kudonjo ni dansa maju dansa ikishika unazungusha mgu right to the left kono zungushia juu ini dansa maju ini dansa maju ati dansa kudonjo ni dansa maju dansa ikishika unazungusha mgu right to the left kono zungushia juu ini dansa maju ini dansa maju
Anataka this, anataka that, unasikia huu baby girl, anataka kitu kafu anapenda mukuchu, anapenda cash, na anapenda jugu seti kabla tuanze ku anataka this, anataka that, unasikia huu baby girl, anataka kitu kafu anapenda mukuchu, anapenda cash, na anapenda jugu seti kabla tuanze ku smash
Yo, easy bad wale tuwa form fa
Hello Pasami
Anataka this Anataka that unasikia huu baby girl anataka kitu kafu anapenda mukuchu anapenda cash na anapenda jugu seti kabla tuanze ku anataka this anataka that unasikia huu baby girl anataka kitu kafu anapenda mukuchu anapenda cash na anapenda jugu seti kabla tuanze ku smash
anapenda mukuchu sema cash mukuchu na mashash anapenda mukuchu na mabash akiona mukuchu ana flash anapenda mukuchu sema cash mukuchu na mashash kanapenda mukuchu na mabash akiona mukuchu ana blush
leo ni weekend na gala mekama na dining set na dining kaf tuko area za mababi wala zime nice wapo ni wa seti na wote wamevaa your body body fine your body body good unafanya niwe brand everywhere in the hood ninapenda ukiwa ninapenda ziki move your body
hello Leo niko busy wapoa ni wawili Mmoja ni stud mwingine amedunga mini Na ni masos wamejipin fiti Hapa ni trio sam tukisipuma heni Nijizi tu nimekosanisha makapo Funga mpoa wako Ukini cheki buda acha kufambo Ukujo kuna njeve kana dai kugado
Anataka this, anataka that Unasikia huu baby girl anataka kitu kafu Anapenda mukuchu, anapenda cash Na anapenda juku seti kapika wanu
Nadai ni kudiki ni kusiti kwa kiti Nadai ni kudiki usikie fiti Nataka doba zangu zizose kainjili Nizose mara moja, nizose mara mbili Ae inapua ni wakwe kanchiri Wapua kuchefo mkwa metungia mamini Mpua kuna tatu mpua na mpini Mpua na manati mpua wa mchini Chuchu wengine wanasema mini sosa Wengine washa cheza doba zangu ya kutosha Wengine wanasema nikidikida kulabo Anisa wakukami na baki na waosha Wengine doba zao siko chini kama kabe Wengine na wabe Leka na rada mapape Luku diriba ilikuja na jacket Juu ya maduya ni shamba sache
Nadai ni kudigi usikie viti Nadai kukupin maze usikie vizi Nadai ni kuchiu ni kubloka Digi nadai to relax tukidishi Minji nadai ni kudigi usikie viti Nadai kukupin maze usikie vizi Nadai ni kuchiu ni kubloka Digi nadai to relax tukidishi Minji
Kudigi tuviviti kwa kiti Takudigi tuviviti kwa kiti Takudigi tuviviti kwa kiti
Yeah, me love the way your body call, call me so nice Yeah, you make a bad man feel alright That is why me wanna give you all my life
In the morning
Yeah, me I love you in the morning
In the morning
Same time, give me a money For me anytime that you want me
Now you want me.
Oh, lie. Boom, boom, boom. Mine piga miche lady. Ni kutiki fiti. Ni cheze nezo jeki. Uneza kucha. Home, my lady. For you, ni shadai. Yani sosa na kuketi. Impo, amechipeba. Yela kama candy. Impo, neza pigisha malap ma weekend. Ali niko on. Izingwa ina kuseti. Venye niko ganjo. Na shiki wa kipeti. Oh, lie.
Nadai ni kudigi. Usikie fiti. Nadai kukupin. Maze usikie vizi. Nadai ni kuchiu. Ni kubloka. Big G. Nadai to relax. Tukidishi. Minji. Nadai ni kudigi. Usikie fiti. Nadai kukupin. Maze usikie vizi. Nadai ni kuchiu. Ni kubloka. Big G. Nadai to relax.
Yo, how is Kenyan music? How is Kenyan music, by the way? To me, it's the best, you know. I like Kenyan music. So if you don't like Kenyan music, this is not your place. If you like it, pin your subscribe, manze. Pin your subscribe. Subscribe, yo!
I'm kinda hangy, nicky than any night. I found a curtain and the shit's so bright. Bright.
kibao.
Pasami, DJ Pasami.
Wanauliza niko wapi, niko rurasho. Inika Nairo mind wa business 254. Nani follow manze kama jiza disciple. Rapa round mina kandanga kama chapo. Kauna luga enda westi ikatike mamboch. Kani ngoma mina skizanga world boss. Eti best rapper Kenya ni Calligraph John. Kaze nyukto pizo kora hundi huko New York. Niko insecure ile design ya Saudi Sol. Mademo mepararaka dansa wa Willy Paul. Kwela nindere ndere ya la football. Role model wangu manze sini breeder law. Nikidai tumbler new press major Joe. Tuna enjoy mbaka tunavunjika hiyo ko. Shereza kitanda silete matanga bro. Keleleza mkunu badwa zipasui cho. Mtu mina rang maze pipi na Dior. Keleleza mkunu badwa zipasui cho. Eti tulienda wapi situ ko jibaga jat. Tulienda wapi situ ko jibaga jat. Ai, jibaga jat, jibag na jag. Jibaga jat, jibag na jag. Jibaga jat, jibag na jag. Otoliza tuko wapi situ ko jibaga jat. Hey, jibaga jat, jibag na jag. Jibaga jat, jibag na jag. Jibaga jat, jibag na jag. Watauliza tuko wapi situ kwa jibaga jat.
Mulango kubwa kono rumo kichoma pole ya Zimmerman. Dawa ya mwezi niteke ndo ponyo na migo. Taktiza movie toka mbioto ne kivumbi. Tukifuate yo kivuli muto na punja vifuli. By the way sufuata dingo kama mbuzi gang. Furthermore pono chomeo na mwaduba ini bang bang. Kiki wakisha kwa toja kuna black shang. Tangu tachisha istoru na lipisha mitiani koinange waja. Fise tulikulanga chuo kwa toilet wa money rock faster. Kelele naifanya na vipengele na madabika ni mende naenda kukisleo kameno tadu.
Jibaga jat, jibag na jag. Jibaga jat, jibag na jag. Jibaga jat, jibag na jag. Toliza tuko wapi situ kwa jibaga jat. Jibaga jat, jibag na jag. Jibaga jat,
Aminitresa ame pull up na mini. Kuteremsha toja mdogo hadi chini. Stingo zote utadhani mini fisi. Yani litolopa manzi yako joo chisi.
Pasami
ko dili utati analia mana vivo tafadhali kuwe siri. Tunalinko dili utati analia mana vivo tafadhali kuwe siri.
Ana kujo kupanja, ana kujo kuniko na mapimbi. Ana kupongi zenye ziko stingi. Emba emba pesa harima ya maguangi mapimbi. Njuku gengi na zoza kainji. Adi sosa. Ngoma zangu ni za kurombosa. Goshodo ilibaki kidondosa. Adi luku luku fisa. Topo achini ni mafosa. Adi hu adi sosa bazenda.
Ameni tresa me pull up na mini. Kutere msha toja mdogo hadi chini. Stingo zote utadhani mini fisi. Yani litolepo manzi yako jo uchisi.
Dem ni keki bata napenda deki. Anataka ni mteki ala kudada deki. Dem ni keki bata. Dem ni keki bata. Dem ni keki bata napenda deki. Anataka ni mteki ala kudada deki. Dem ni keki bata napenda deki. Anataka ni mteki ala kudada deki. Ali ntrese kidekata keki. Nde uyo knock knock ame pull up na mini. Na vila natingika I swear na ni ya jadoga.
Nimesha
jingi za nitni. Amesha kali ya kiti ya weste. Masha nitole ya tiri. Anasenshike huku wapi huku wapi. Na mgeuza kamtu anafungwa napi. Na menipata vitu eh. Niko majanki na bedi na springs. Na tres mpia na ni bouncy. Shuri mna nasty, sora da safi, fopli asha say I love you, all of a sudden, red lights on, na mfungi ya makartens, under the influence, pepum playlist ni mad mse, asha nitoa toa shana, nishika shika nati, mkono asha ekelea kwa andis, ana nichokoze ya abdi, kenye ilifata aiswa dimisi radi, aiswa dimisi, asha nitoa toa shati, ana nishika shika nati, mkono asha ekelea kwa andis, ana nichokoze ya abdi, kenye ilifata aiswa dimisi radi, ameni tresa, me pull up na mini, kutere msha toja mdogo, hadi chini. Stingo zote utadhani mini fisi. Yani lidholipo manzi yako joo chizi. Ameni tresa me pull up na mini. Kutere msha toja mdogo hadi chini. Stingo zote utadhani mini fisi. Yani lidholipo manzi yako joo chizi. Tuna link up daily utati. Analia mana papi tafadhali kue siri. Tuna link up daily utati. Analia mana papi tafadhali kue siri.
Chai.
Wah, 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 wah
Utapata chenye unataka na utajibu mashtaka, utajipata kwa baba Landa ukicheza na mshahara. Nimetoka kazi ya Luna nimepata mshahara. Contra ni Karagwa, ami ni kukarangwa. Hakuna plan B hapa, it's just me and my family. Wengine mother Kambali na trapper, space na mata. Kubanja na me unless ni Benjamin au Kappa. Antaka 16 rounds, anaitisha ka Glock. Watu wangu wa diaspora ni wa shift ka clock. Sikuandika I love you, ilikuwa gata ipo. Na balance kwa brow, miguu tatu tripod. Hip, njege intaka bribe, mbege si chamine. Hip, denge intaka pipe, hip, njege joy. Kutai za kimoto, za kimoto, za kimoto, za kimoto.
His distance, keep distance. His distance, keep distance. His
stand. Kono moja mbele, ngini yenderembe. Baila, baila, yoni ganjerende. Zungusha kiuno alafu wacha hiende. Zungusha uyomplena alafu wacha hende. Vijana wana rada mta, tukakuta nao kwa show. Promoter na tetamba, atikume chrome. Ukinyesha ni goda na kam, domana vitu hugro. Pesa ndo inafanya mata mecha na doanga ball. Kapa kwa nani like, that's my son. That pussy ain't mine, it's just my turn. They say they want me in Dubai, I just might come. I don't like the limelight, they say I'm like vampire. Mi huwaka kreki, mongo waka empty. Mi nasaka hesi, waka wani wezi. Wana lamba kretin, why you overtaking? Manyu wana cheki, pia muna ni keki. Wakitisha mechi, go bitch fetch it. Go bitch fetch it.
Ana shika glasi, weka barafu. Luku wanapiga ndula ndio huwa chafu. Ah, dem ni peng, tupoa alafu. Bunda kilo kumi, jegi topa menda susa. Okay, approach, proceed na caution. Toxic, hini poison, ina flavor ya passion. Kitu tamu mix ya genge na dancehall. Kama kafrae na kachumbari tu hapo kando. Ni mauru, hako siko niko kwa pass. Ni mauru, lakini kila sande siya kochash. Ni mauru, sini komando ndani ya skirt. Ni mauru, udem ni mauru, udem. Ana shika tabla, ana weka vodu. Ana piga tu flash. She ajali chesa, ana shika tambla, ana weka vodu. Ana penda kuzitoka zake zikimshu. Ana shika tambla, ana weka vodu. Ana piga tu flash, she ajali chesa. Ana shika tambla, ana weka vodu. Ana penda kuzitoka zake zikimshu. Ana, oh no, hazina shika we shidako. Oh no, ulikuliwa wanzi yako. Oh no, brosi ujipanguze jasho. Oh no, weni kibanda kwa hisoko. Ukini acha mina suka budako. Kila sande uko simu kule sose na popcorn. Na sio stiff, ngoja kiasi ni godo. Mtoto nasty celeb choka burwa dibondo. Ana ana sifa za kiajabu. Ana dunga mini July na hana sababu. Ajali miaka bora form ya adabu. Na shuku aligeuzi ya morio wangu adamu. Ni mauru, hako siko niko kwa pass. Ni mauru, lakini kila sande siyako charge. Ni mauru, sini komando ndani ya skirt. Ni mauru, udem ni mauru, udem. Ana shika tabla, ana weka vodu. Ana piga tu flash, she ajali chesa. Ana shika tabla, ana weka vodu. Ana penda kuzitoka zake zikimshu. Ana shika tabla, ana weka vodu. Ana piga tu flash, she ajali chesa. Ana shika tabla, ana weka vodu. Ana penda kuzitoka zake zikimshu.
Black Monday, Chidani Monday,
Monday.
Ngepiga sherehe manze adi forever but watu wangu jo.
Chidani Monday.
Sherehe tumepiga tangu Friday leo ni Sunday.
Chidani Monday.
Ngepiga sherehe manze adi forever but watu wangu.
Chidani Monday.
Sherehe tumepiga tangu Friday leo ni Sunday.
Chidani Monday.
Yo yo yo.
Masaka.
We still warming up, you know. Don't worry, we'll get to that song you want.
Black Monday. Chidani ma.
We're still warming up.
Ngepiga sherehe manze adi forever but watu wangu jo.
Let's go.
Sherehe tumepiga tangu Friday leo. Tungepiga sherehe manze adi forever but watu wangu
shida ni Monday.
Sherehe tumepiga tangu Friday, leo ni Sunday.
Shida ni Monday.
Shida ni Monday.
Monday.
Black Monday. Shida ni Monday.
Ulam
Black Monday.
Nina beke gasi wezi pachuna mainwe. Nikibarungo kichekesha gwimu wadhu bazu. Nikibarungo baronga jiti membalonga kingi ndiye baroda. Towa order nyakeri ya nyadeki. Towa order diko online kakori. Amba sherehe ya kitamati. Asha dena ne mande hodhye mbogde na hangdown. Na kuna project inafani tamatishe. Nikimes nita pigo tukalamu na sagara. Nikabila mshahara. Mukanye mekanye tuwezi party sherehe yende sana gara mashida ni mande shida ni mande tell them this ya wanja veya masa katinde yo pupa
hola noma nikiona timis tuli unavuta kish una YTB hapa na kankata kamto achupi kamkopa kankata nikiona timis tuli unavuta kish una YTB hapa na kankata kamto achupi kamkopa kantaka kuwa wife to me mpendi mina miss Natashaka Manchester bata yu anabisaka taki ya kichomi ya nitaki ukigo in taki nafanya unadaisha sana hangover ijalandi unadai nira uke kazini nitoelo kama nivunje ki lakini misioni nkila la kejani
ungepiga sherehe manze adi forever but watu wangu jo sherehe tumepiga tangu Friday leo ni Sunday ungepiga sherehe manze adi forever but watu wangu sherehe tumepiga tangu Friday leo ni Sunday
adi dance kade
baby cheza na mitende shika kiuno inama tena zungusha tena zungusha zungusha tena
dance kade adi dance kade
Kadede Ringa sana na kablo weke chini piga post mini fan do manu kikata kwanza na mifloor kande kubaga nut na mini nakata nojo na miaka ukisiko na chakata ba mama ni roko na nade kunembe na nifa na nikipita na chatisha nika na kicha
baby cheza na mitwende shika kiuno inama tena zungusha zungusha tena zungusha zungusha tena
kadede 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 kadede
Wezi ni achilia kama ni rada na penda gaza kumpandilia ha ubebi dola wezi hathe mote nina
masa 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 kitu kizuri sana tiara roll
yo 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 chani wachanwe kiasi sasa wanze sawa. So, kauna daka lapi manze, weni youth man, weni comrade. Lapi na uzobe ikali sana kila mahali jo. Yeah. So, nataka ni kuplug na mse yata kuzia lapi na bei safi sana. Ito Glitch Technologies. Namba yake kwa hapa chini manze. Kindly click it. Before we go, manze, finya hiyo namba. Mpigie. Order a laptop at a comrade price, man. At a comrade price. Anyway, it's all about some Abaton. And I think this is the best mix of the year. Am I right? Am I wrong? Am I right? Am I wrong? Let's go!
Tamasa, kitu kizuri sana.
The motor in a tick, dola nyambia na nitaka pia ha. Ubebi dola wezi ni achilia. Kama ni rada na penda gaza kumpandilia ha. Ubebi dola wezi ha. The motor in a tick, dola nyambia na nitaka pia ha. Ubebi dola wezi ni achilia. Kama ni rada na penda gaza kumpandilia ha. Ka fine one kaisi
Bosa. Masa ni mbaya. Anataka noti na mpa manoti. Masa ndio mbaya. Anataka noti na mwaga manoti. Masa ndio mbaya. Anataka noti na mpa manoti. Masa ndio mbaya. Anataka noti na mwaga manoti.
Ushajua mindo king kwa hii game. Acha ku waste time kuja uroll na game. Ushajua mindo king kwa hii game. Acha ku waste time kuja uroll na game. Ushajua mindo king kwa hii game. Acha ku waste time kuja uroll na game. Chorea vako za mapenzi ya ziwezi. Washa kishash kwanza na ufanishe iye change. Ushajua mindo king kwa hii game. Acha ku waste time kuja uroll na game. Chorea vako za mapenzi ya ziwezi. Washa kishash kwanza na upitishe iyo change. Chitambuli love kona rada mini gangster. Kamota mine neza kuchoresha saba. Na seze kundi daddy mafilosi lete hapa. Hapa ni miti prop.
Hade mote mina tick dola nyambia na nitaka pia ha. Ubebi dola wezi ni achilia. Kama ni rada na pendangaza kumpandilia. Ka fine one kaisi.
Masa ndio mbaya. Anataka noti na mpa manoti. Masa ndio mbaya. Anataka noti na mwaga manoti. Masa ndio mbaya. Anataka noti na mpa manoti. Masa ndio mbaya. Anataka noti na mwaga manoti.
Baby boy, you're the one that I like. Baby boy, you're the one that I need.
Come on, give it to me.
Nampenda mpenzi, siwezi mkata, mpenzi wangu si maembe. Nampenda mpenzi, si mkata, mpenzi si maembe.
Masa ndio mbaya. Anataka noti na mpa manoti. Masa ndio mbaya. Anataka noti na mwaga manoti. Masa ndio mbaya. Anataka noti na mpa manoti. Masa ndio mbaya. Anataka noti.
Ani black chocolate ni fine melanin. Bana kutoka nikapate. Kanapenda kenye miwa napenda. So kanapenda toto chupa na haga nono.
Like a boss.
ZJ Pasami, the blaze.
Ati black chocolate ni fine melanin. Bana kutoka nikapate. Kanapenda kenye miwa napenda. So kanapenda toto chupa na haga nono.
Like a boss.
Tenda we mapewa taco. Kwangu ni clean so butafagia kwako. Nikuje ndogo juta kula kushoto. Usitake kuona na na my dirty version. Nilijam nika sample mali yako. Manzi yako na mpanga wako wakando. Tunapigenga trio sam tunakusengenya. Ni Mr. Last Guy manzi yako ashanipenda. Mtoto wa nyumbani, mtoto la home. Kenyan girl kanapenda ganji she ain't a hoe. Bad bitch kwa ipati vibe ko top. Kwenye flow joka na perform. Anapenda kuzitoka TikTok anakonga TikToka. Big Bok anapenda stick proper. Big Bomb bila kona Big Bomba. Big Bok anapenda kuzitoka TikTok anakonga TikToka. Big Bok anapenda stick proper. Big Bomb bila kona Big Bomba.
Hapendi vijana wa Roy Sambu. Hapendi kupele kwa hizo klabu. Minataka jo a trend. Akule vitu best. Alafu nikafanye maajabu. Msupa ni mpole hana mambo. Alafu hapo nyuma mauano. Yo kwa game vai. Mavitu ni vulai. Sivi ni me apply. Chali yake na mtoka.
Toto wa nyumbani, toto la home. Kenyan girl kanapenda ganji. She ain't a hoe. Bad bitch kwa ipati. Vibe iko top. Kwenye flow joka na perform. Joka na perform. Pick anapenda kuzitoka. TikTok anakonga TikToka. Big Bok anapenda stick proper. Big Bomb bila kona.
Up down downtown mashup kila area. Naida inaikwai ndo inakonga criteria. Kipiamu ni bitch ni VC.
kabisa alala. Sikiza kabaya kichatisha alala.
Nika chuko F2, ndipi, fina supermarket bebe kama miracles of Jesus. John Minor, beka beka, massive kamzozo kazoze, matawini ogana. Kutapani fondi kiani, masichana ni mbubi flani. Haga seti mzani, tazuka kunipati. Kurani skosi yadi, predeteno za taxi. Rasa nafiga mbati, tishoto jani kaki. Astende misilali, silali, silali. Tegea nataka ngapi, ngapi.
Bosami, DJ Bosami.
So basi digi digla, bitch, wanda, bitch, lip gloss, bitch, shali, bitch, iPhone, bitch, nywele, bitch, kila kitu bitch toka juu hadi chini. Digla, bitch, wanda, bitch, lip gloss, bitch, shali, bitch, iPhone, bitch, nywele, bitch, kila kitu bitch toka juu hadi chini. Yeah,
Neza fanyo fall in love, yeni peng, yeni penting, yeni mali safina napenda Mr. Man ati peng, yeni penting, yeni yeni mali safi, ni tabia ndo chafi. If nasty was a person, nakwambia ingekuwa umanzi. Typical Gen Z, anastuari shetani. Mpole kwa umjui, but ukimzanya masangi. Best yake naoni party girl, ya kwa nyumba party girl ni BR girl. Yes, I need a date, but I touch Charlie. Yo bigger look up 247 kama money kama. Neo mulivle, mjengo zecha kungalia. Akona hips, akona tam tam, akona smile moje, neza fanyo wache kujama, akona shape, akona aya, akona macho flani, neza fanyo fall in love, yeni peng, yeni penting, yeni mali safina napenda Mr. Man ati peng, yeni penting, yeni mali safina napenda Mr. Man. Favorite color ni black na hobin kukatika. Vila kuna curves anaeza ringia sidika. Tabia za kimalaika lakini akiwa kwa giza unaeza dhani ni mtu mwingine kabisa. Saye ni Mary atakuwa Eva kikuwa tipsy. Saika ni Mary akilewa atageuka gypsy. Vako za tolsa penda mjikongeze chingwe. Vila kwa maji utadhani ngeosa kwa beats. Ina ziki report ya nanza ori dance. Saizo minko nyumake nkimpimia kama kuspika. Ngeosa neza banju siku mzima kana body mass. Yendo alifanya bouncing baby boy I fall in love. Akona hips, akona tam tam, akona smile moje neza fanyo wache kujama, akona shape, akona aya, akona macho flani neza fanyo fall in love. Yeni peng, yeni penting, yeni mali safina napenda Mr. Man nati peng, yeni penting, yeni mali safina napenda.
Pasami, DJ Pasami. This is DJ Pasami, the blaze and fire.
Zhao,
Zhao,
Dombo,
Mister,
Bam, 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 bam. Once you come, twende form na ukamu na mangwa inisha abaite ndo tukate tuwe high za madam zimeshika anadai nguze thighs na juu ya ukuwa mfriki anadai mshike tie awe
Pasami
mau petit ni legit kana penda mula na kugroove tuna beat awe pum pum mau petit ni legit kana penda genge na kupost on repeat nita brr badada na nita brr badagal mina penda mapetit na mapum pum kiasi kade mduka savage kana penda tukumedi katoto mali safi kana bomba na jeki joni bestie bestie so ni legal testing I don't mind confessing joni yanze mechi I don't mind confessing I can smooch your jeggies my lady wine time unanipandisha nyege awe pum pum mau petit ni legit kana penda mula na kugroove tuna beat awe pum pum mau petit ni legit kana penda genge na kupost on repeat kidogo nbade nyongi ndo akili iwe tifi njo mimi ndio mpishi na yeye ndio dishi ati yo upenda shada ndio mapepo zikatoke my lady wine slow hadi gear icho make it wine and go down na kisangu zime break my lady wine time can I smooch your jeggies joni bestie bestie so ni legal testing I don't mind confessing joni yanze mechi awe pum pum mau petit ni legit kana penda mula na kugroove tuna beat awe pum pum mau petit ni legit kana penda genge na kupost on repeat
mister mister
bam 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 si bam twende form na ukam na mangwa inisha abaite ndo tukate tuwe high za madam zimeshika anadai nguze thighs na juu ya ukuwa mfriki anadai mshike tie awe pum pum mau petit ni legit kana penda mula na kugroove tuna beat awe pum pum mau petit ni legit kana penda genge na kupost on repeat pum pum
Uwezi fanya shitu kiwa soba
kisha magudi na mawolang painting unataka kuniroga zikishika unasikia meitisha ma
lego jaba shada wada ngoda alada mawola ngala lego jaba shada wada ngoda alada mawola ngala
na James Silva nigodi tena unanikumbuka tulipata na jana kwa bukla kitu nili notice ni nyuma naweza kuita kiberiti jitu na match na ushaingi ya box nikupeleke vacation malindi usiku nikupigishe ma shots yo super yo body inafanya nasikie kujidai unaweza fanya adifala azirai napenda ukidance alafu na washangwai napenda tukikata maji na mawai yo body fine fine me you never deny baby girl shake yo haga jo walai achana na Mombasa nitakupeleka Dubai na kama for the most unajua na kudai uwezi fanya shit ukiwa soba itisha mabudi na mawolang painting unataka kuniroga zikishika unasikia meitisha ma
lego jaba shada wada ngoda alada mawola ngala lego jaba shada wada ngoda alada mawola ngala
naishi vitu nchoma juu ya kuivisha vela approach kwa ithina na mentality na weza ni hit me na doa baka siku minga genya tuvasi kwa standard breathing in them lines iko straight when it's about to telewa na flow proper nikiwa stina wachocha set up ni gold juu ya mic nikitema na ligi na ni nice iko stiff ukienda open mic na mic open test ni full na full token bill ni good kusaini yote ya mindo buzz na free content mdagala tunashin maniwana tunauguza sayela fupisho tunahama napenda gama penda mawola angala tumesha reset tumerelocate iku kilimani art kimeditate
basha kiwai nozi nice ongeza na kajaba kajaba basha kiwai nozi nice
Jaba, Jaba, Lego, Jaba, Shada, Wada, Ngoda, Anada, Mawola Ngalang. Lego, Jaba, Shada, Wada, Ngoda, Anada, Mawola Ngalang.
Yo, Skia,
Basamis.
Matamu na kudai Tumedonga mii neno napenda manguai Una dance for you, una wacha niki smile Ama niko high, jua lies, ime nice Madam na kudai Umedunga mini na unapenda manguai Una dance feet, unawacha niki smile Ama niko high, jua lies, ime nice lazima ring light Ndiyo msupa atukunye na mapicha Social media siyo wate wa mafilta Kuna wengine personali wa meiva Na bado nyumo na pata mebarikiwa Ukitupa vibes kawaita kwa uringa Lazima fike bendo katike na madiva Then nimezuza imi bakini kwe isa Yo, madam na kudai Umedunga mini na unapenda manguai Una dance feet, unawacha niki smile Ama niko high, jua lies, ime nice Madam na kudai Umedunga mini na unapenda manguai Una dance feet, unawacha niki smile Ama niko high, jua lies, ime nice
Natafutanga top tier Memejiweza mejibeba na jitaftia Jubilato, ta story na kukanyagia Kupanuka artiza lata kuna kutulia Alijichocha na kusema venye mini player After kupate jano siku manzali nipea Ako na chali na bado mali na pepea Kanairo blanda ukicheza tunakuchezea Peki misura, zingine neza adisia Malight skin ndo kidogo mita changampia Anapakepa, mminda unachipulizia Animeji anapenda kucheza na gia Yoka nikwela minapenda kujitaftia Sio lazima bigi, minapenda petit pia Hamezi zima kama mzinga nangeza na bia Na usipo chunga kama kiti aneza tukalia
Madam na kudai Umedunga mini na unapenda manguai Una dance feet, unawacha niki smile Ama niko high, jua lies, ime nice Madam na kudai Umedunga mini na unapenda manguai Una dance feet, unawacha niki smile Ama niko high, jua lies, ime nice
This BLA
Yo kuda kedani juu ya shuksa sekede Aliomba sugar shukrani pekede Shuksa sekede shuksa pekede Bidogo akibuya na kuda sekede Bikwa na kuja tunapigwa sekede Na pika tunapula tunapigwa sekede Na omba cha jake asijue sekede Na pika cherehe malizi jana sekede sekede
Kofi za salasia ndio mina sikia Knock knock cup inside mto yaka ingia Hili slide oops akeshika rudi inside Imezaba usiku maisaka Kuna sura jake shaggy na safisha ina skinny deep pinya anajita young rich ina ako bila eyes don't speak mto yake ana tap china tuanze ku dance katika kaleta dance unaipika ta 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 niko konjana sezi maliza rounds tu niko na do moonwalk nikienda kwa dem ya
yo kuja kejani juu ya shuksha sekede aliomba sugar shukrani pekede shuksha sekede shuksha pekede kidogo akipuya na kuja sekede picture na kuja tapiga sekede na pika na kula na pika sekede na omba cha yake asijue pekede na pika sherehe malizi kwa sekede sekede.
Hey yo Klama,
Black Market Records.
This Billy.
Yo kuja kedani juu ya shuksha sekete aliomba sugar shukrani pekete shuksha sekete shuksha pekete kidogo akibuya na kuja sekete picha na kuja tunapiga sekete na pika tunakula tunapiga sekete na omba cha yake asijue pekete na pika sherehe malizi ya sekete sekete.
Coffee za salasia ndio mimi nasikia knock knock come inside mto yake ingia ili slide oof akeshika rudi inside imezama usiku maisaka kuna sura jegi na safisha ina skinny deep pinya anajita young rich ina ako bila eyes don't speak mto yake ana kamchina tuanze ku dance katika kaleta dance unaipika ta 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 niko konjana sezi maliza rounds tu niko na do moonwalk nikienda kwa dem ya
kuja kake jani juu ya shuksha sekete aliomba sugar shukrani pekete shuksha sekete shuksha pekete kidogo akibuya na kuja sekete picha na kuja tunapiga sekete na pika tunakula tunapiga sekete na omba cha yake asijue pekete na pika sherehe malizi kwa sekete sekete.
Tena spenda kiro na wase ndo nifike form lazima ucheze na gede kana shika kinjege missionary kimende niendele nisiendele bila CD niko depend bona saa unyekele nduru ni za kipeke udaku sujieke budako kampeleke acha sani endele kelele makerere ninacheze shalele manga vindo za kipeke vile mwitapu kwa mkimaliza high five vile nina staga ninaishi high life pesa si za chama pesa ni za jama nyama 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 zote nyama
yo kuja kejani juu ya shuksha sekete aliomba sugar shukrani pekete shuksha sekete shuksha pekete kidogo akibuya na kuja sekete picha na kuja tunapiga sekete na pika tunakula tunapiga sekete na omba cha yake asijue pekete na pika sherehe malizi ya na sekete sekete.
Kejani nduruni za kuaminika jirani anateta venye mimi na ipiga kejani nduruni za kuaminika jirani anateta venye mimi na ipiga tukianza round 1 twende hadi 9 tunapiga stimo zote mpaka katapila na kejani nduruni za kejani nduruni kejani nduruni za kuaminika jirani anateta venye mimi na ipiga tukianza round 1 twende hadi 9 tunapiga stiko zote mpaka katapila kejani nduruni za kuaminika jirani anateta venye mimi na ipiga tukianza round 1 twende hadi 9 tunapiga stiko zote mpaka katapila na ilamba pole pole kama ameinama anawika hari craze aki unanimada ni jida yangu kila siku anaitaja kwa mabeste venye mimi tuhumkata seti kidogo panua mdomo mimi na wewe hadi tufike kikomo ni hadi ticha leo na kupea msomo telo master sekete na siki dogo
yo kuja kejani juu ya shuksha sekete aliomba sugar shukrani pekete shuksha sekete shuksha pekete kidogo akibuya na kuja sekete picha na kuja tunapiga sekete na pika tunakula tunapiga sekete na omba cha yake asijue pekete na piga sherehe malizi ya na sekete sekete.
Hey yo Klama,
Black Market Red.
Yo, 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 it's about that time right now. Tag a friend, tell a friend to come here, man. Let's watch together. It's about to be some high power, you know. Subscribe, subscribe, let's go, let's go, let's go.
Sitema, sitema, satano mchana na badu mimi sijatema. ni wapi, but kwenye tumefika unaweza tell ni wapi. Ringa zina dedikani ya jali, sikiza niyo kwanza venye anabuka kila. Mwote nilimpata kama mezihima, kupoteza macho akadhani hakuna sima. Sikuizi za bekazi ni kuririma, kuwa muka kungara na kuchoma lima.
Nisema hatu hendi wapi, hapa ni wapi.
Tempted to touch, tempted to touch. Gin, I'm a whiskey, a must. Tempted to touch, tempted to touch. Gin, I'm a whiskey, a must. Awe, tulewe, uze, tuifukuze. Awe, tulewe.
I wanna go.
I wanna go.
To the liquor store. To the liquor store. No, nasina do. Nasina do. Oh, sony too many do.
Oh,
kuni shiki bila do. Kuni shiki bila do.
Kuni
la biashara amatil.
Magi check.
Kuni shiki bila do. Kuni shiki bila do.
Magi biashara amatil. Niko makongo lito. Niko makoko lito. Niko makoko lito. Magi magi check it.
Niko makoko lito.
Niko makoko lito. Na bado bebe katazoza sijafika mwisho. Na niju bebe wamejeza nkani patanisho. Na kani mbli na cheza mbali juu hawezi nisho. Juu ya kikoko lito. Niko makoko lito. Na bado bebe katazoza sijafika mwisho. Na niju bebe wamejeza nkani patanisho. Na kani mbli na cheza mbali juu hawezi nisho. Niko makoko lito. Na zakozi kishika you know you can call me. Na bashi meshika kila mtu zombie. Atiche leke ni bro na mimi ndio homie. Nata na bonga kila mekisema ko lonely. Na tamani zishike tu wake na mbogi. Na venye zimesh Shigapo ni konki, machupa zina songo kirusha ni dondi. Na venye bebe kamezoza na vana madoona akiwa na niko makoko lito. Na bado bebe katazoza sijafika mwisho. Mwisho nijo 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 mejeza nkani patanisha. Nisha kani mbina cheza mbali juu hawezi nisho. Nisho ya kikoko lito lito kwa makoko lito. Na bado bebe katazoza sijafika mwisho. Na niju bebe wa mejeza nkani patanisha. Na kani mbina cheza mbali juu hawezi nisho. Niko makoko lito. Na nikiforeki na niki fanya mina sistama. Taka ni pedi na niseti sezi katatama. Hakuna kubleki miniki medi na medi na chapa. You know ni ganji ndo na saka ndo italeta mama. Na nimezoza treble winners na shindana na pep. Na kila kona na tafuto nkani hepanga pep.
Pasami
alisema minyo kwanza patna zama na
DJ Pasami
nisha zama mena mkaching me. Na nikicheza na cheza kikomando. Na mahatrik nafunga ki Ronaldo. Na kani mechi sezi cheza bila ndom. Juni kicheza ki Messi ni balondo. Niko makoko lito. Na bando bebe katazoza sijafika mwisho. Na niju bebe wa mejeza nkani patanisho. Na kani mena cheza mbali juu hawezi nisho. Niko makoko lito. Makoko lito. Na bando bebe katazoza sijafika mwisho. Na niju bebe wa mejeza nkani patanisho. Na kani mena cheza mbali juu hawezi nisho.
Nivai mtundo mimi nimekuja nayo. Nazimetushika sana tunasikizali kwa wayo. Mami hiva na masiwa nisanyayo. Bata kusipa kidogo tini wapachana nayo. Nivai kutundio mimi ni mbukuta nayo. Nazimitushika sana tunasikizia di kwa waya. Mami hiva na masiwa nisanyayo. Atisanyayo. One hata two step. Kakara mkono juu. Zimelipuka sezi sikizia di mbuku. Na kwenye niko sezi toka hivu juu. Na kama mbufi mbufu mbuta chuku chuku. Jaribu bobi tutagiu kama shimoli. Mesuma sana mariwana na mamoli. Hapa no choke sembeleka kwa kingoli. Kisema tujazoza buda boss hiyo ni story. Ha ha hiyo ni story. Ha hiyo ni ha hiyo ni story tunaget
Sami.
Na wasee wakikam nalipua hizo pap. Na matal kwa mate tunaget busy. Mashashona zimelan na madem wamekam. Dania Airbnb tunaget busy. Ukitaka kuna mta wewe enda nitakam. Chumanzee venye kuko tunaget busy. Ha ha tuna Ati, ati, ati. Daddy took a mzoga mdoma then I get busy. After that then baby chucha get fruity. Sezi hama na ye manze it's a fan city. Sezi kanade manze sezi last city. Vina sema nili champion na babangu. Vina fanya nili fanya nkiwa class 2. Nimete majaba sasa nko maurado. Na nikishika dem nitampele koko shanto. Na huyu manze nili mpata nga Bahamas. Kuni munju manze kuda nkiwa hand. Tuna get busy. Na wazee wakikam nalikuwa iso bag. Na wajas kwa mate tuna get busy.
Mashashula zimelanda madem wamekam Dania Airbnb tuna get busy Nikitaka kwenda mtaa wewe enda nitakam Two months even nikupo tuna get busy
Ha ha tuna
But let's go, Twende! Let's go, Twende!
If I was a pinball dick, soon I'd show what it is. If you shake the budgets come in, the shuri the light, I'm a brown and I try. Anyways, I'ma hit what I hit if legit. If I was a pinball dick, soon I'd show what it is. If you shake the budgets come in, the shuri the light, I'm a brown and I try. Anyways, I'ma hit what I hit if legit. Hey, boranaza shake it. I don't wanna look at any junkie. See to go anasa, anyways, you don't mind it.
Kiwa mpona mpona ni malele vidole Shafanya lusia na piga kelele Selecta mebonda na cheza duma kenge Na cheza duma sosa jisosa mindo chepe Kiwa mpona mpona ni malele vidole Shafanya lusia na piga kelele Selecta mebonda na cheza duma kenge Na cheza duma sosa jisosa mindo chepe Kiwa mpona mpona ni malele vidole Shafanya lusia na piga kelele Selecta mebonda na cheza duma kenge Na cheza duma sosa jisosa mindo chepe Ikizidi maji tunadishi sembe Doba ni mbaya kwanza kicheza kwa jebe Jamaica pum pum Mapa post ni kineme Wenaona songa nyuma Tukisonga mbele Akisosa na rom Tunapigi dezi chomza kilami Tunaroga doba na bado tuko ganji Pale tiktok miopua kuzitok Ragi idha inengi na cheza na punani Najua ni wako wako na bado na tamani Wako wa leo nilikulanga zamani Na suka suka bongi tata njerehani
If I was a pinball dick Sunajua what it is Ikishika the budget come in Brown and I try anyways I'ma hit what I hit if legit If I was a pinball dick Soon I drew a worry raise If you shake the budget come in The shuri is a light I'ma brown and I try anyways I'ma hit what I hit if legit
I got a black grade You could use an arm super one day Sosa missi dumb when I chisa again Sosa missi dumb when I chisa again Sosa missi dumb when I chisa
Wana nishima kini chiki wana scream Tampaka cream makicheza na hizo hips
physically, physically, aku physically, physically, physically fit. Aku physically, 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 physically fit.
Mimi sasa ndio leo nimekuja na ubaya. Nakutaka, nina hanja, uko na kuti. Niko na kota, wapi wapo? Cheza doba, akitoa toja. Skill who I skip to my room. Good day, ni bride, you the groom. What's the pressure, punguza tempa. Takupe beta, utachetemeka.
Mana, tipsy
like a boss.
How pretty is your neighbor, juwango Johnny Ben. Jana saba ili ni bamba, venye bana li ben. Nilizubali again, taki zubi zubi gang. Nili check, nika check, again and again. She's a 10, kame Eva. Kasipo geuzo, kataungua, nika diva. Kana sumbua, kana fanyadi, mina shiva. Nasina kiwa, mina cheza shua. Kata jipa, suna nijua. Bang check, confirm, nisha kemba katam. Na venye choka mevaa, kamekaa, kame ni jam. Na bado si jangam, mataka ni jina ya gram. Na inafanya na jam, bana inafanya na jam. Takataki na kati, takitaki, mina taka sana. Taki na taki, nataka kukujua sana. Chini ya maji, takitaki, mina taka sana. Taki na taki, nataka kukujua sana. Taki na kati, takitaki, mina taka sana. Taki na taki, nataka kukujua sana. Chini ya maji, takitaki, mina taka sana. Taki na taki, nataka kukujua.
Bakutoka tu ni 2x2x2. Tuli come to be 1x1x1. Bakutoka kila mtu anatoka na mtu. Bakutoka kila mtu anatoka na mtu. Mdagi mdagi zero pressure chungu flow kwe mtu. Left right ni wapoa na wote ni wasupu. Ni ma brown brown thighs ndo napona huku. Wote kwanza ni wa biki biki. Wote ni wa heavy heavy. Wananmaliza na hizo haga za kishiki shiki. Wapoa malifisa wote kwanza ni makiki chiki. Luku kiriba wamepande sema mini skipi. Hapa tu ni left right. Left na right wanatingiza tu mahaga niko. Mesmerize pepa moja Johnny Jean. Kwa ingine ni my guys. Kuna jotu ni weekendi sona sima tuna. Hapa tu ni left right. Left na right wanatingiza tu mahaga niko. Mesmerize pepa moja Johnny Jean. Kwa ingine ni my guys. Kuna jotu ni weekendi sona sima tuna.
Na makeup ni clean sheet bars na ni pen na paper high. Skia hii mina feel kuteta. Ni two in one good tuna kill me better.
Miusi ni advice. 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 Miusi ni advice.
Pereka mshene huko. Sina time weka nyaka.
Miusi ni advice.
Lazima ni pige serehe. Before bana nizeheke.
Sherehe siku hizi is a must. Sini Gen Z, tunafika gawa fast. Hatuwezi miss, unajua hiyo ni fact. Bona una ax, nika wewe ni wapa. Leta kinare ni kusetie kifuaka. Kuna kimorio kinajibanya kiezi waka. Hawa mafala kuna siku joni tawachapa. Wacha zi nice, ndo nipunguze
madrama. Miusi ni advice. 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 Miusi ni advice.
Pereka mshene huko. Sina time weka nyaka.
Miusi ni advice.
Lazima nipige serehe. Before bana nizeheke.
Jackie,
Buda nwe nyam nyam po wako ki Batman. Nimesema nyam nyam, sijasema nyam. Just see once na see twice, kitu kama maraba.
I'm not going to work. My work is to party and that's how it works. My boss pay me so they don't need to work. So why should I work when there's no one at work? I'm just going to party. Party, party, party. Just going to party. Party, party, party. And I'm not going to school, you can call me a fool. Hakuna shida klabu njashikisha na maguma kuni. Dogo ni kafege la fukuna tiza pool. Brother life is good, so west giza. Mekula nyingi, ajileo teo kwa nileka kona nini. Mademwa na Nicola di nikose wona cheesy. Elimu kwanza ishi na easy from ni nyingi. Aya aya we to party. Kita futa buda chua hauni party. Nandai ime chrome na mambeko gathate. Zungusha, zungusha, aduga we mkate. So I'm not going to work, my work is to party. And that's how it works. My boss pay me so they don't need to work. So why should I work when there's no one at work? I'm just going to party. Party, party, party. Just going to party. Party, party, party. Ndo yo HR ameweza na manager chikitaka juu ya mesa. Accountant ashacheza na Mpesa. Na busa yuko hiyo ofisi tunacheza party. Lakini bado tutaringa nipate uko daro luku na yo nimepiga. Leka na daifuko zangu katini ya madiva. Sijali rada zake acha kwanza ni te crispa. Situko majika machafu. Itenzi na millennials rada chafu. Hapa ni wapini oneshe mote wadhafu. Juu ni kuwa malu dope ya stana na nandu. Kakuna rada panda bus mami. We kuja tupo lipo. Le niko from South Sea. Leka ko on nimepata na majabu. Sima klase pia nao wako on asi. I'm not going to work. My work is to party and that's how it works. My boss pay me so they don't need to work. So why should I work when there's no one at work? I'm just going to party. Party, party, party. Just going to party. Party, party, party.
Zero kanye, tera girada, isero kanye. Isero kanye, tera giform, isero kanye. Isero kanye, tera girada, isero kanye. Isero kanye, tera giform, isero kanye.
Asere disco,
asere disco matanga. Amelita ya kendo nyiri mokoranga.
Oh my god.
Aoka biga madonjaka. Alafu niga moro nuwa giyo panga. We, asere disco matanga. Amelita ya kendo nyiri mokoranga. We, aoka biga futondapa. Alafu niga moro nuwa giyo panga. Aoka mude dama aoka putiti.
Tututu.
Haromo gija joko goya mbiri.
Tututu.
Le misioni bana pinyiri ngiri.
Kanye manangeo niyo gilo ero nyiri.
Aoka mude dama aoka putiti. Haromo gija joko goya mbiri. Wele misi yoni bana penyiri miri.
Kanye manangeo niyo gilo ero nyiri.
Isero kanye, tera girada, isero kanye. Bam bam. Isero kanye, tera giform, isero kanye.
Manzi yako fresh, ye ndio the best. Lakini sa,
nyash Johanna.
Neza try kuteka chance, nipige road test. Sithani,
nyash nyamana.
Inabidi nwede lulu, ndio tu solulu. Nki hope tu,
nyash astapada.
Uyu manzi yako fresh, ye ndio the best. Lakini sa,
Dumbo.
Bam bam.
Pasami, DJ Pasami, this is DJ Pasami, the blaze,
the fire. Fresh, yeah, and you're the best,
like Nyash Johanna.
Neza try kuteka chance, nipige road test, sithani.
Nyash Nyamana.
Inabidi nwede lulu, ndio tu solulu, nki hope tu.
Nyash Astapada.
Uyu manzi yako fresh, yeah, and you're the best, like Nisa.
Nyash Johanna.
Dema kona sura flag tummy, yeah. Lakini hapo nyuma ana lacks takabathi. Si lazima ziwe biggie, I swear, as long as two ziko tanja boki. Yasi, sikatai we ni mrembo, I know. Uneza tingiza kiuno, I know. But uwezi panda ndege bila passport. Na siwezi spend dough bila asno. Apart from being romantic, mi ukua tu pia asthmatic. Napenda ikimu kama heartbeat one drop. Ina cause adi earthquake. Uyu manzi yako fresh, ye ndio the best. Lakini sa,
Nyash Johanna.
Neza try kuteka chance, nipige road test. Sithani,
Nyash Nyamana.
Inabidi nwede lulu, ndio tu solulu. Nki hope tu
Nyash
ada pata.
Uyu manzi yako fresh, yendio the best, lakini samyash
ndio hana.
Wanjiko wa garada za mafom, anapenda kuilik ni kama ni lollipop. Painting na kanapenda mandom, yuko kwa light skin, shida hana bom bom. Ah, mi nataka nika kembe, nika treat, nika peleke adi heaven. Kani nyash, utabai adi jeki, bora kamevai na mimi ni shaka debi. Ay, baby girl kanapenda hip hop, mpate TikTok, akipiga intro. Mzupa hana nyash, lakini maringo. Ay, wacha kiburi jo punguza ego.
Yako fresh, and you're the best, lakini sa
Nyash ndio hana.
Naza try kuteka chance, nipige road test, sidhani
Nyash ndia mana.
Inabidi ndwede lulu, ndio tu solulu, nki hope tu
Nyash atapata.
Uyu manzi yako fresh, and you're the best, lakini sa
Nyash something ndio must hana.
Kru kru kru
bam 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 bam.
Niko club na mapeng wanataka kunitress. Usi tense mina kamsa is. Tata inadai, nateje inadai, lakini stoke minta kamsa is. Nina sina ID, nabanza akiuliza we msho minta kamsa is. Ati sita, 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 aita ati ati don't mind me. Niko club na mapeng wanataka kunitress. Usi tense mina kamsa is. Tata inadai, nateje inadai, lakini stoke minta kamsa is. Sina ID, nabanza akiuliza we msho minta kamsa is. Nita, 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 nita kamsa.
Colorblind, but this ya naingia colors. Na between school na career ni kubalance. Cause I'm the big man, with a big swag. Ninge kuwa ndula, ninge itua New Balance. Between life, I'm a school, I career. Bitch, I made like 4M, goja sasa this year. Niliomba sauti yangu ikuwe salary engineer. Sana big dog, nikibak wanaskia. Approach with a caution kama silencer. Kuna demu huku unje sezi manager. Na wanaanza kuniita ati caliber. Shots zangu sote kuwa loaded ni kondani. Big facts nigga, ma zigzag nigga. Mbrani zangu kote kote uta. Niko kwa ndege kitu na beat ni time lapse na jet lag. So I don't give a fuck.
Ati 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 don't mind me. Niko club na mapeng wanataka kunitress. Usi tense mina kamsa hi. Kata inadai, nateje inadai, lakini usoke minta kamsa hi. Nasina ID, nabonza akiuliza we msho nita kamsa hi. Nita, 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 nita
kamsa hi. Mukufa mjoni mungu chu, ching ching. Mimi na jeretu kujoma bling bling. Doba zetu mbo haya sindo real deal. Zeno bana ziko chini, sindo ma kingpin. Chuma ila lendani, kaina 15. Mama unipa ganji, yona ita pimpin. Konyolo cup bana, we drinking. Nimefunga kilemba, kama sing sing. Unabanja sana, kuna venye unanipiska mkojo. Power puff girl, mindo mojo jojo. Venye zigo shodo, nazifikisha kwa lojo. Angalau come come farm na ikoni kolo. Niko niko na maguni, mbaka situ kidigitha mitambo. Yo haga na dandia kama donda na mlango. Jaba na mix, ni za doba za kitambo. Kibif kama gera, njichi utafambo.
Niko club na mapeng wanataka kunitress. Usi tense mina kamsa hi. Kata inadai, nateje inadai, lakini usoke mita kamsa hi. Nasina ID, nabonza akiuliza we msho nita kamsa hi. Nita, 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 nita.
Na niki fika unajua masaa. Niki rusha unapapasa. Na niki tisha we harakisha. Na niki, na niki, na niki fika unajua masaa. Niki rusha unapapasa. Na niki tisha we harakisha. Na niki, na niki, na niki kuita utaitika. Tusisumbuane juu hujafika. Waiter shot unapima nje ya moli zina bado zijashika. Oh, Becky with the good hair, okay. Kabaya big bam bam, oh hey. Tuko jing unacheza maloche. Ukiwasha patia ule sanse. Baby my lover, mapenzi undercover. Na ye kuwanda kama kuna another. Oh, jing tangu jana sitemi sitawacha. No, no. Budget ndio blanda, so dishi kwa kibanda. Na niki fika unajua masaa. Niki rusha unapapasa. Na niki tisha we harakisha. Na niki, na niki, na niki fika unajua masaa. Niki rusha unapapasa. Na niki tisha we harakisha. Na niki, na niki, na niki, na niki.
Mama chali tufulani ati.
jungle ukichapa bare jamo uko babole babole zikishika utachizi na mangoma za jabidi mumuwa na masingo andele andele pocheda na day nipatie ka family kama kapi na mili tuto itu habile mizi umwa kusettle my dreams reality kula kitu hungry hungry my baby my love ama penzi undercover unaye mpanda kama kuna anana chicha mchana zite mizi tawacha aje mpanda sunishi kwa kipanda na nikifika unajua masariki rusha unapapa sana niki tisha uharakisha na niki na niki Fika unajua masaa niki Rusha unapapa sana niki Tisha we harakisha na niki Na niki Na niki Na niki
Yo, yo, yo. I know this is Abanton session, but allow me to play this one dancehall. Allow me to finish with this one dancehall, you know. This one is a banger. I couldn't leave it out, you know. Okay, let's go.
You know we got girls.
Why not?
Right around the world. Hey, you know what she said?
What she said?
She want shatter. She no want Harry Potter. She want hood fire. Car hood fire hotter. If I late not the night, she no really matter. Early morning when I yell them full of matter. What a pussy fat and it a get fatter. When she get the khaki we bust like kappa. If you like she shatter. She no want Harry Potter. She want hood fire. Car hood fire hotter. If I
we got girls.
You know we got girls.
Why not?
Right around the world. Hey, you know what she said?
What she said?
She want shatter, she no want Harry Potter. She want hood fire, car hood fire hotter. If I late not the night, she no really matter. Early morning when I yell them full of matter. What a pussy fat and it a get fatter. When she get the khaki we bust like kappa. It's like she get in a spirit and she a chatter chatter. Like she come from Bangladesh or Osaka. She said,
love is the país, love is the país,
Stop. She no want silly billy. She want a man with a jackama with chili chili. She said the wee man rich him have three billy. Back book big like the wheel in a free willy. What about? She said the brother ever sticky sicky. And him licky licky when him fit dicky dicky. Me fuck a hard and come pan the titty titty. What a calamity titty 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 titty. She said
love is the país and it is the
young man.
Love is the país
and it is
the
young man. She want talk, she no want Mr. B. None of our words where you feel walk with mystery. She want float when the dicks tabby. She tell me she
do Pasami, DJ Pasami.
The boy used to this oh drop in. Now be my mad and him a throw a puppy. Him smoke nicotine, drink coffee. When him find out how my youth kind of thing coffee. She say
Pasami Pasami, DJ Pasami. This is DJ Pasami.
Blaze
and fire.
She want shatter, she no want Harry Potter. She want hood fire, car hood fire hotter. If I late not the night, she no really matter. Early morning when I yell them full of matter. What a pussy fat and it a get fatter. When she get the khaki we bust like kappa. It's like she get in a spirit and a chatter chatter. Like she come from Bangladesh, Osaka, Maka.
Love is the país, love is the país,
she no want silly billy. She want a man with the jackama with chili chili. She said the wee man rich him have three billy. Bank book big like the wheel in a free billy. But what? She said the brother ever sicky sicky. And him licky licky when him fee dicky dicky. Me fuck a hard and come from the titty titty. She said what the color me titty 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 titty. She said
love is the país and it is the
young man.
Love is the país
and it is the young
man. Love is the país and it is the young man.
She want coke, she
She know I'm Mr. B. None of our words where you have to walk with history. She want float when the dicks are big. She tell me she do a one way to fit it's a dream. The boy used to this a whole trappy. Now we mouth mad and him a throw a papi. Him smoke pick or tea, drink coffee. When him find out I'm a youth, can be think of him.
Yo, that was good. See you next time, manze. Make sure you subscribe, manze. Finya your subscribe button. Finya your subscribe.